kiza na gye kyosikisubira tetenkanya gye nzizepita n'engeri gye natandika iruda wa gye navanzije mwongere obuwagizi bambi kale n'emikisa bwe gityo nga n'ebyokola birimu eggezi tubalembera nyiikira n'olebeza engalo n'ofuna kyenva ngiyo obutebaka nkubyakubyamu gye navanzije akajja omunaku kemanya ndiddayo nti engalo ebuddu kumpala nkibasaba neggume kandi wumuze ekyokubawo ebinyuvu nkyeyame yakukyebanja bakadde bange wamma bakyala mbatumidde mwebale n'okupakasa yani abagambako mundoopere ebulijjo ndibalooya wange era bakyala muli bakombe muli bakirego mwatetenkanya mutyokola lukira musaana muli ba muleme era bakyala muli ba bugombe muli ba birego yematetenkanya mutyokola lupya musaana mwesuneko muli ba muleme obwapurida nembuwangula kwenengera wataguze awontunga wane watawanvuwa nzizira kipayopayo olw'abantu abatakula bulani bezikaddiwa mwategundi yandogerera kigemuzi we yateekateeka nti nno gwe ne bw'olituyana okutuusa lw'oliziikibwa akusente tozisumbuwa batukeera ne tukuba abamu enjuba yetunyula kyokka nga okufuna buteerere tunyuka nga twerya byenkumu kale n'emikisa bwe gityo buli omu yafuna mwawufu kuba olabayo atatuyana songa ensimbi avu ya muvuyi mbasse waabwe nawummula nonna bw'ali baayagadde tuli kyenkya nange mulira kasitandyanze n'okwebaka kale tolikyusa ndowooza ye obanga kyakutonderwa nti gwe okujeera ky'olikungula oyo katonda akola ebintu bye kube n'akagaali kasewajjuba kale nanga ate muganda we mmoloka ava mweno n'addamu muli muleke enkoko zo zikafule naawe bw'ogwira obutulalya eyakusinze bwe biti atalinda nkulaga abakyala leero era bakyala muli ba bugole muli ba kirego mwatetenkanya muti okukola lukira musaana mwesuneko muli ba muleme era bakyala muli ba bugole muli ba kirego ye mwatetenkanya muti okukola lukira musaana mwesuneko muli ba muleme abakyala beevuga mirimu egy'amaanyi bakola okulinda abaami baabikaddiya sebo basanga mu owiina eyo batunda emmere beebale ab'emiwogo egirengebwa obuwunga n'obutungulu sipiidi ne basimbukidde bamwambala peti nga nnene bw'okeera nkya kujalama kukuuta sapatu n'enekaaneka tokoze olyawo gusitepu nkonokono z'olebettula wogerega ggwa mu gw'olaba akatumbwe kajeeni akataawera bakyala muli ba bugole muli ba kirego mwatetenkanya muti okukola lukira musaana mwesuneko muli ba muleme era bakyala muli ba bugole muli ba kirego ye mwatetenkanya muti okukola lukira musaana mwesuneko muli ba muleme bamufuna mpola mwatama abakyala bedde abanywa bbiya abamubala ne batonye emmooli be mwagala okutuka kutanyabula nenda genderera standard etali ku radio gite obusentoli na bobiti gwe sakali na nembwa waka nawe mulambirizi nenda ku radio bandalala samayona wakusalira akususa tomusumbu wapa mtu wawe mbuta pindufu abachale dembe bafuna wabajoga nyebe vyakoma wacha peti ni bafungiza ni batuku wakaba weba choka tiba manji kushilingisi saloni zini hotels batuita keno tulaba tulajere keno vefu gambwa nyetunda matakukuo na matoka moguli wama abachala mwako zelimu munatano kutuwa saa ine mele tubafumbire chichirire mawali shilingi saa ya wachara muli baukone muli zashire kuhu watete mkanya mchio kora lukia misala mwere suneko muli baumuleme ya wachara muli baukone Sakovira mumpugwe, no buso mulungi jesu lambate walukagata atasharoni.